This is a Tony production.
Ni true story about hip hop. True story venye hip hop imechange life za watu. Watu unajua na pengine unawajua pia. Ni true story about hip hop. True story venye hip hop imechange life za watu. Pengine unawajua pia. Kasi hip hop kamtumula wange get addicted na 254 flow. Hip hop ilifanya jiwa wafu ilikuwa tena sana. Kasi hip hop klepto wange get magnetic chini chini ya maji kolo. After kick na snare, look who is laughing now, Juliani. Hip hop ilifanya nijue shame, Esther na Liga. Na kasi hip hop Michelle angetoka nje anye pare. Hip hop ilifanya Cannibal na Sharamati Doki Bob. Kasi hip hop necessary noise, hawange patana na tension. Hip hop ilifanya tukue na uko nani. Hip hop alisi kama na kitusua, walikuwa very sure wakiangalia saa. Kasi hip hop boneless ange break dance, song ya mashifta mbaba amunitishi.
It's a story about hip hop. Hip hop true story venye hip hop imechange life za watu. Watu unajua na pengine unawajua pia. Ni true story about hip hop. True story venye hip hop imechange life za watu. Pengine unawajua pia.
Mama na zizi hakuficha mama, nataka kukua kaka la mashaka. Kasi hip hop dandora kunge waikuwa na L-O-V-E. Kasi hip hop wawesha angekuwa mjanja. Hip hop ilitua rapid kwa jam, ikamta stofa kacha kwa mtu hivi. Cheki sai hako ligi so. Kasi hip hop octopizo ange get on top. Hip hop ilifanya eko dida pate reasons different na UB40. Uliza holiday, hip hop is the game. Tingika na mabega kawe ni member, kwa hip hop we ni mwenyeji. Kasi hip hop walanguzi wange go crazy, adiwa for Miss Lance Anthem. Usilete compare kwa hip hop, junta kuchapa na bamboo. Ni kutukane kubafu, pass, Flash, David Makali. By the way,
ni true story about hip hop. Hip hop, true story venye hip hop imechange life za watu. Watu unajua na pengine unawajua pia. Ni true story about hip hop. True story venye hip hop imechange life za watu. Pengine unawajua pia.
Hip hop ikavuka boda na AY. Na ride ilikuwa ya Jaguar. Nikasikia imetoka mta inaitwa Da. Apart from Julius Nyerere, kuna Professor J, Professor wa Hip Hop. Favorite color Mr. Blue. Hip Hop ilifanya Juma Nature tatu bila. Hip Hop ni tribal, hakuna ukabila. Music eko na vyo clear cut.
Ni true story about hip hop. Hip hop, true story venye hip hop imechange life za watu. Watu unajua na pengine unawajua pia. Ni true story about hip hop. True story venye hip hop imechange life za watu. Pengine unawajua pia.
Na hii ni story about hip hop. Hip hop imego international.
Na KIP.